mukwano gw'obuwomi bwajitanga nsuda nsiba nkuwona wanako gyempita nakusiriwala nze nina okupangapanga plan byoto byenina nkutekena mpulani nzontambuza ntambuza denga muvawala mulundi gwenambi oluro yamba ekitambi kaleto kyusa lutambi bimera banze ngamba twesana byoto byange ntwala 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 yona njogenda ntwala 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 byoto byange ntwala 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 yona njogenda ntwala 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 manya ntisaza musango nakuja kusaba butuuze mu mutima gwo mutima gwo yawulira n'ababaka b'omutima gwo bona ne basakosta n'abamu bagamba sisanidde boogera ebigambo bingi mbubimale mama n'omutima gwange gwaguma razi sinalifasi sasa otuba kuba kafufu kamihe wansi nkusabire omulondo wange lwenina genda ntwala 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 byoto byange ntwala 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 yona njogenda ntwala 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 nze nina okupangapanga plan byoto byenina nkutekena mpulani nzontambuza ntambuza fudenga muvawala oluro yamba ekitambi kaleto kyusa lutambi bimera banze ngamba twesana byoto byange ntwala 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 yona njogenda ntwala